Sazokhalo malume bathusa intwana enca pushimpi ngeke balunge.